Malin kadibba oo dabaaldegga ku biiritaanka Finland ee isbahaysiga NATO ayaa xubnaha gaashaanbuurtaasi markiiba ay bilaabeen shaqadoodii Arbacadii, iyaga oo la tacaalaya khataraha amni ee ka imaanaya Ruushka iyo Shiinaha labadaba. Wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee VOA Cindy Sein ayaa warbixintan ka soo dirtay Brussels. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Kadib markii ay ku farxeen Finland noqoshada xubinta 13-aad ee NATO, wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka NATO ayaa Arbacadii ka dooday xaqiiqada adag ee duulaanka Ruushka ee Ukraine. Waxayna qorsheeyeen sida loo qalabeynayo Ukraine iyadoo la filayo in xilliga guga weeraro horle ay Ruushka soo qaadi karaan. Finland waxay soo fariistay miiska iyadoo qayb ka ah qoyska NATO. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ku biirista Finland ay saameyn weyn yeelan doonto.
Finland also makes the alliance as a whole stronger, and that's important in and of itself. I think it may have some additional.
Finland waxay sidoo kale ka dhigaysaa isbahaysiga guud ahaan mid xoogan, taasina lafteeda ayay muhiim u tahay. Waxaana u malaynayaa inay yeelan karto faa'iidooyin dheeraad ah oo ku saabsan dareenka in ilaa iyo xad Ruushka ka fikiro in fitanka ama ballaarinta gardaradiisa in wadiiqada ay NATO ay uga hortagayso uu hadda yahay inay sii xoogaysatay.
Isniintiina, Blinken ayaa fariintan u diray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Waxay ila tahay inaan idhaahdo malaha tani waa midda keliya ee aan uga mahadcelin karno Mr. Putin, waayo mar kale waxaa dhacay wax uu horey u sheegay inuu doonayo inuu ka hortago.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay inay uga jawaabi doonto ku biiritaanka Finland ee NATO in ay kor u qaaddo joogitaanka militarigeeda haddii ay muhiim noqoto. Kulanka Brussels ayaa ku soo aaday iyadoo taangiyada NATO iyo gaadiidka dagaalka ay ku qulqulayaan furimaha dagaalka ee Ukraine. Wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa toddobaadkii hore la wadaagay muuqaal muujinaya isagoo tijaabo u raacay taangiyada dagaalka nooca loo yaqaano Challenger 2 oo ay bixisay Britain. Michael Kimmich, oo ah bare taariikhda ka dhiga jaamacadda Catholic University of America, ayaa qadka Skype-ka ugu sheegay VOA in dunida ay isha ku hayso si ay u aragto sida uu u dhici doono weerar celiska la filayo xilliga guga.
So whether it's the United States, whether it's Russia, whether it's Ukraine, whether it's China, whether it's Europe, whether it's the world's democracies and non-democracies.
Haddaba haddii ay tahay Mareykanka, haddii tahay Ruushka, haddii tahay Ukraine, haddii tahay Shiinaha, haddii tahay Yurub, haddii tahay dimuqraadiyadda adduunka, iyo haddii tahay dimuqraadiyad la'aan, waxay ila tahay in qof kasta uu hadda neefta dib u hayo xilligan. Mana jiraan wax badan oo diblomaasiyad ahaan ku dhici doona ilaa aan aragno inta uu la eg yahay weerar celiskan.
Dagaalka Bakhmut ayaa weli ka socda Ukraine. In ka badan 70,000 oo qof ayaa magaalada ka qaxay. Luke Coffey oo ka tirsan macadka Hudson Institute ayaa isagoo Skype-ka VOA-da ugu warramaya isna waxa uu yiri.
The Ukrainians are really focused on stabilizing the situation around Bakhmut, while at the same time tying down as many Russian forces there.
Dadka reer Yurub ayaa waxay hadda diiradda saarayaan xasilinta xaaladda Bakhmut, iyadoo isla markaana la dilayo inta ugu badan ee ciidamada Ruushka ee suurtagalka ah, halka isla markaana kor loo qaadayo tababarka iyo qalabka Abrams ee taangiyada Challengeriska si loogu adeegsado weerarada iyo baabuurta kale ee dagaalka sida Brala iyo Lobeska caqabadaha oo ka mid ah weeraryahanada Bralays ee Lobeska iyo baabuurta dagaalka. Marka xaaladdu ay hagaagto, marka goobta dagaalka la diyaariyo sida ay jecel yihiin in la yiraahdo, dhoobaduna ay qallasho, waxay ila tahay inaan arki doono dadka reer Yukdeen oo dhaqdhaqaaqyo waaweyn ka sameynaya goobta dagaalka.
Blinken iyo hogaamiyaasha NATO ayaa sheegay in Ruushka uu ku fashilmay inay niyad jabiyaan dadka reer Ukraine iyo isbahaysiga iyaga taageerayaba intii lagu jiray xilliga qaboobaha sidii horeba uu u qorsheeyay Putin.